Grandmaster.
Ukweli wano ziba chijabu, thewabu pinga kuringa kikombe chibabu. Uchumi mtego gathabu, kujaribu shindwa ninjia kupate jiwabu. Polaini, ujanja soku uza kukaini, madarako jenga mipaka viraka mgeni. Shoto Brenzi, yao. Chosi la senatia kwenye sakafu ya yela. Ndo shala kimu bandia mwenye mamuzi ya hela. Uhulu wa bendera, nche wenye sera. Matajiri na mapozi kama umeiona kamela. Uongozi wa na tutesa kina mlisho vijijini. Hali tete mashaba mgeuka vificho. Nini dhahabu ya pete migodi imekuwa maboma tizi. Demu mapepe na gawa kisa menona. Embu cheki ule uzazi kwenye mgomo wa daktari. Na huu tandawazi unemfanya shoga alijari. Alimpia nguvu mpya tatizo kasi ya kinyonga. E Mungu toa ruksa ya babusea uko konga. Peace.
Kambari na mjinga, ujinga unaambukiza. Mtu mbaya anang'ata na kupuliza. Hawezi kujiuliza, jamaa wanatuangamiza. Natupa silaha za kuwinda kwenye giza. Hebu oneni, mitaa inakwenda na maji. Tunafanya ushikaji, tunafanywa mtaji. Tunatumiwa ngazi, tunafanyishwa kazi. Familia majumbani hazikizi mahitaji. Wako lopigwe pesa wakemini ni ibada. Karisho kwa jashi wakiambiwa ni misada. Life is hard, tunajitihada. Hizi ni chuki za shemeji anapondoka na dada.
Yesu kwa kutanda wazi, hele mota matege. Kumegiade mwako mtafute na wewe mege. Vigozi wetu wezi, viongozi bado machatu. Usoni kamba watu na bilioni kwenye vyatu. Tupa bahatu shine nuksi kaka seja. Kitifaki niko fiti kama mweshi mwangeleja. Na siri zao nyingi kama taulu la guest. Basi tunaziba mdome lini follow zi test. Mesha mkopu kepata tumiake kile shida dramani ya helo. Ngana wata kupe dili. Na saka pesa nete jiri kadangote. Mola nipo baresa hizo pesa nizo kote.
Ha, I choose a life real quick. Open up your mind, realize real quick. Everybody on them for the moment real quick. Soon as I just hit the ground, they gon' run real quick. Ayy, ha. People die every day. They ain't gotta met another day. Now I have a view a mile away. Success is on the way. Haters wanna come and snap away. Damn.
Stay focused, man. You